Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe hedi be jamwale modda eden gone bete alkamisare noga eta lewru me hitande 2024 yamda jena yottege gurel basiru e gurel deji le lam nyoro Ousmane Niane bulde kabaruji ro ganni kante to bugge jande to ma kumpita te wide nyalom adne gajanaada majjingol nyaaw jofe yambinte alkamisare handen holitama wiade ko buri rewbe tamme taton e noga e taton be o nyaaw nangi ke ba sawrede rawani le mali hedon hani wadde fa ngotum baako afrika be de nyibude hon hani wadde fa yafine yawara himbe e jawdele mubben le ruude afrika de en kalan hala dun le yambingol nyalom adna kejanaado nyaloma kejanaado afrika ko yambinte noga e joi lewru mendu tajgol kurangol toramudun nyande fuburi hewtade joon entreprise ngaji mali hakkunde tajgol kura rafi teifade e rafi golleji jom ennade gollede anda fu hono ngata wattu joon o yodi woni sembe kabaruji de beta ko bismillah modon hedaaji tigi tamani nyaloma kejnaado majjingol nyaaw ciofe yambinta handen alkamisare do sisili beedude hollitinde habotobe dun e jallinyidi yalla o nyaaw anasake e dufa nyaawbe be kebe ciawre gollerde noddirtende office national de la santé de la reproduction kenyana le boto joddi nantinobe kabaruji hollitiwide rewbe teme taton e nogo e taton be o nyaaw ciofe nangi ndarana sawrede le hitande 2023 fa beedure den fam aniko abou akrin ak mohammedine hebinen do faccitan umar way gado sita sidibe
kanko professeur momod lamine jekite kumunido kabaru nyaw ciofe hopital ponge wolitiwido odo nyaw ciofe nango rewbe sawrte dum wana ko yafi wattu jono wi jamaadan han hokkere do hen hakkilaji lubbi sanne fa pabo robele tampube dido nyawuji
pour éliminer la fanden o nyaw kibbe habede itali leedi mali me holliti son la dabireji mawdi fie hen ko yata uñaji chafane jetti an wawa tede e nyongo o nyaw ngadi uñaji chafane jetti wala cogu chafane tan sabse neddo oppama an hasengini e hebnede chafaje ke e nyamiri lobbiri ko hokkatan cellano yaawiri dongo sabimbini hebbun gon kalsi nyongo o nyaw
fedde humnide habude o do nyaw noddete office national de la santé et de la reproduction holliti wiide imadraji kewdi gouvernement wonde wadde nyaloma hando yelana faabo be do roobe le jogibe dido tidallaaji docteur Ben Moulay Haidara
be gouvernement contre
gouvernement wadi imadraji mawdi ko nato sabe faabaade ko trome le nyongo o nyaw kibbe ko hebe yimbe sabe o nyaw ana nyawne to gouvernement tegal mudun du bede faabe le golleji kewdi kasin gourman leedi malika e bale yogaaje ana wonde itide kalsi faabaade hon o nyaw habirte
pour faire face a ce drame
docteur en be ngadi noddanguji fiode e jamaande tinno dala ko ngattata sukaaro be dewle ila jonayi
sakiraabe di kabaruji fa andon baa hebude do bembe ande de do hel ame Facebook kanye compte X nyaloma kejanaado afrika ana yambine nogay e joyi lewru me fu illa hitande 1963 do yambingol dokkundiral juuɗe hakkunde ɓiɓɓe afrika ka noon caɗele kewɗe ana kaɗa o gotum baako leyɗe afrika tawede le walde wootere ko mimsi dunken ande heɗon hani waɗede fa ɗi tiɗɗallaji gotum baako leyɗe afrika keɓene jokal hono du hani waɗede fa yafine yawara himɓe e jawdele muɓɓen le irunde afrika nde fa ɓidoreɗen fam keɗɗana Mamadou Sama Seku e Hussaini Cisse
hakle kanko Ibrahima Mamadou Kone lutugol sériyaji ked anardu e lefoleede de wakkat joni o yo tiɗɗala moɗo bangal hewtagol gotumaku leɗe afrique e le fedde wotere
ɗum woni nde ɓe jopanno maande wiide ɓe jaɓi ley kawral ngaji ɗo e arna fuur ɓe jaɓi yoppude sembe koɓe tawra bangal nangodirde juuɗe ko woni hakkunde kamɓe e leyɗe fuur saabi hannde ɓe mbawa yarde yeeso kamɓe tan o batu e batuŋaji hooreɓe leyɗe lande gaɗeteɗe wakkati fuur woni heɓe laato to horeji
so bangal kanko dunke kabaru guldal hakkunde leyɗe Seydou Coulibaly telaji kewɗi ɓiliɗi rafindenagu na haɗa yirwere yawara jamare e guineji hakkunde leyɗe runde afrique kano dabareji nagondi tewtede e wimakko
saabi kulɓinaji yimɓe ladde e haɓoji joom malfe kadi hulɓinaji dow laawingaji se mbawi haybude yalterde e naterde leydi men joni ɗum laatoto yaagol yeeso mawɗo e jawgol sande
dunke en ɗiɗon ɓe nde darda leyɗe afrique ɗe teddinde aadi ɗi ɓami fewde e pelle e baale ɗe
Batuji walde be noddirata Federation des Organisations de la Résistance Civile gawo fuddi e alan jabbido le ngalure cité des askiande fanda mudon don go hakkile yuncimbe don hore wurtinde golleji de fedde e anniyaji mudon batuji kewdi himbe ende fedde ngaddata e kanan ko onku ardi be dinaji e fina tawaji fayotare humini be balle société civile do e noga e joy lewru mendu entreprise ngaji mali ana jogi tedallaji mawdi le wattuji cagetidi di de cadele ana pawi do buytugol la keballa sabe tajugol la quran e buytugol la sodo be fayotare buytugol la golleji fa ko lati sababu jati ana uddugol entreprise ngaji yogaji le majun kanan ko be patrona ana darta e horebe entreprise ngaji di be de tinare fa han farde dabreji di kebenede jogala farde dabreji kebede fa bidure den famo dir ketna ko Fatumata Togula e Aissata Jara kebini do facitan Umar Waygal e Mamadou Samaseko
Ablay Kone o lami entreprise AC 2000 o witi dalaji ko be jogi so bami fa yoga e gollobe njoppitama e golle o wakkati furdu ko be kaldata e yoga client ngabe ko so mbasa famrude an wonde buytude keb mabbe
bo vraiment son
donc fe golle de no haniri sa to min jistra ka nabude ledde de to machine tawere min ba wadde baddi tatifan nay fadde am hewtude de sa to jarti client be ngultoto rafuti din golle do rendu gaji amadi sa to skabe ngadan yawaraji kewdi taw golle wala sa mu dum be tawtan golle no kuji goddi
fedde no de patrona wonde le leedi mi dendi hollitiwde cuudi golle noji ko he mudun de an kaani fewtude wakkati futti dallaji di no gorino tinno ngora non
an hani jarti de tinno fa hande fa watumo dabreji sabama e misalo e mbawi no troade groupe ngaji ka dum yata fi ciagal am sadaji dabreji goddi dun no godi ono yuftinde gollobe yogabe wiyete chumas technico ona hunde yelande ka non dum hasindina dabar wonde dum jo hinade gulleji watumo kura godi danno yoton hinade kala ko wawata hunjina de hore
fardi do tidalaji hebenede jogala gollonobe ko he mudde hewbe kanyen jalti e golle do tajugol kura ngaji
hollitama wede wattu joni o salad ana tidi sanne ley ngalure ku tiala ko yata libbe didi joni salad ko sottete non nogay hande na fa buddi malli hemer woni ko sottirte kambe sottobe be cultivide be dugol cioggo mudun ana fa wi do sabe edun tidi ley luma go jom en sardingeji be diwide sabe wularnde fa yotade titala didala ndiyan gondo le inde ngendi lati sababu hande na de tidugol salad bibbe rewbe be ngala bawde teme didon e chapade jetton e didon be cuudi lekol kappa banamba got e mubben fu talatar jabbene de hokama chaakuru maro kiloji temedere ONG fandema wadi o golle gol fabugula ana fawi do yalla be bibbe rewbe ana keddo e jande lekol itudo jawdi mudun yo projet suwed
tamani projet mo fondation irondela do malido e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
aribrika zum sir handen ana hala hala himbe yidube kulle nyawtude sanne hono pade sakiji parfum ngaji kadule fayotare montruji ka ko buri hewde fu be himbe ngala bawde sodede kulle nenno ko yogabe mabbe ngata yo sodde kulle ngeminoje de kulle fabidure den hono dun wori seta sidibe
Hamisetu ka e Juliette baye sobe robe yidbe lalnaade sanna nga honon andurdon masri jogal antun ana tidi sanne amidu o e hayeje goto horsumdo montrungaaji sanna watti fuso o joddi e jamaara ono gaajo a yawon habbe montre jungo makko ga ko buri hewde di montrungaaji habbata a tawdi wala lobbi kalsi majji du heewa sanna gidi ko nodirta booba kanyido accata tawngaade mo watti fu lando tomo aman o montre ana mojji sanna de hono fo cioddaa mo fande kanko amidu kalude cioggu montro o jabito gidi ko huno sabi so lando da kan an ya o montro ana andi jaati ono ji sabe an andi hono himbe jumra dobla tan habata di montraji cog maji an ya fa million o modio suga debbo goto horsumbe masriji sanne watti fusu o lalnigen a jema koyde makko fatare hore makko fuyu masriji ga kango wala hono amidino sa lamde kemmo cog masriji makko o kalten dum sabe ko buri hewde di masriji di kango bornoto wana ko tiddi sanne o wi'eten tan a menenke matna di tan men bettina watti sabe kulle tiddi me wawa sudde dun jafude bur nafa amen menen micitunde winata an wal lalnade watta kadle modo fa jamaare yetta dum first a watte masriji tiddi sanne
sakirabe do kadde kabaruji di beta ko andondi fu do mba hebude de sini on noddi numero via mo 37 321 holtindo wi de kabaruji studio tamani fu do mba hebude application studio tamani mo bawna hebude do play store ka kedde hedade do yese de yewtire cellande waran jukkinde wassalam yargol doragoji hande na tidalla mudon ana mauni sanne le leydi malindi fay e tawede dabereji piyama bangal habgol e yargol la doragoji e sariya jati won bamade kollitoji wiode wiede no sini neddo nangam e yargol de kulle fu jukete kambe andimbe kabaru cellal fayotare bibbe leydi bolbe e kanyen kambe yarobe fu be kolliti kutteji gondi do yargol la doragoji le go hello minno dirta magazine santé ko mamdo sama se ko ni do faccira ko min e sita sidibe
mimi njaro dorgo bondo no aran wattina yarami dorgo ne min waawade gollal ko hayebe yimbe joon ma jeegon wattali watti goto ciagane matimi kuteji moddo e cialdidan e cialdan dan mi acci yarde dum
dabla ppppp
don yo seeda fo njaram no do dorogoji kiddo koltinde wiide pat inde modon haale e wi doctor en di dorogoji ana bonna hakkilo be beedi wiide si dorogoji fu ana baa laataade sababu rafi cialal faayotaade bonnugul hakkilo docteur emmanuel kamate psychologue hopital ponge
cela varie selon le
dorgo mu ana heewi sa yoga e majji sa yaddun ana hada neddo jaati nyaamude kuteji mundu ana satti sanne do cialal bani adama fottaade heewtune jommu nyaa hakkile sa yoga jaati sa yaddun atta febata neddo mo gondata mudun dan ta gondu ana nato sabe fe jommu heba nyabbilaji hakkileji
person des troubles psychiques
o docteur holi tiwide sawrude jommun fa yoppa don yo safare non e di doroguji kanon e wi makko wana jaro wadum fu way wadde don docteur emmanuel kamate psychologue hopital ponge
la premiere des choses
go mudun tofon yaro dorgo pay kany haani fiide dabireji honen selita dorgo sabu so kanko pew anti kuteji mamugo o dorgo kono wa sedda dun gaso wala dun fe goto wawa hadde mo yarda dorgo soni wala dun neddo fuma dorgo bonni hoore modun so pamam yotti dogotorobe be sini so wana jommu yoppa dorgo ana tiidi jommu acca yarda dorgo
personne de s'en sortir
yude kay yade sigu jaborade sigaso kita e bomako jamarande fu buri sukabe jokolbe kolliti metti mo ene yargol dorgoji be darta lam o e sarabe darono dun
dorgo falsimay
dorgo moja e cialal bani adama sabi so nyawima wala fune wawda nyawdira horema hayebe ko heewi jango cullekol dow dowuji ko heewi mabbe handen ana yara di dorgoji ko waddi tita laaji le golleji mabbe kan le jandeji mabbe jago mabbe jaati ana handa kuteji mudun wala fune foti saraben an hantinar fiya dabireji wala lamon yalla o tital an hebne jogola drogu ana buri sigreti bonde homo fana andi dun sabi ana way bonde jijan bani adama cullekol jaati ay an sukabe gobbe tagoji mu en antan jaati dorgo be yarta do sabi so be wada di kulle jogaji
au fond ya le fait drogue là-dedans.
Andimbe kabaru neɗɗa ko anamim siko sukabe jokkolbe hanbe laataade darantobe battane leydi ndi jango tawe kanyen en goni caggal e yargol e kulle be koltiwide do sukabe do yargol doroguji ana bonna neɗɗa ko leymali e yida jall andindo kabaru neɗɗa ko
la drogue impacte beaucoup la société
dorgo ana wadda titelaaji kewdi le gurgal meden go mudun jaati hayeben be woni sembe leydi nin nyalaade warande ga dorgo ana bonni ko heme be hannen sabu ko heme be hannen jaati natiken ka haa sabe o dorgo so nyaw hor nang bani adama hannen yimbe galle ma fu yo wayan sabi o neddo ana wa wadde kulle fu ko milnaaka taw o misita dorgo ana bonna jaati haawa luuji meden
entraîne la destruction
hor ngoji ngadaade le hitane 2020 kuliti wide heroin cocaine cannabis tramadol hon e nandoro mudon woni doroguji e sukabe l'école mali buri yarde le de tongande service psychiatrie ponge holti wide le temedro e mabbe fu chapane taton e didon woni be dum tampini wadda be le sudu doctorandou